jaamacadka Garbooda Professional College ee magaalada Baydhabo hanka gabagabi hano kumid ah ardayda ulqubaradaas jaamacado magaalada Baydhabo tababar ka saabsan maareynta nafaqadarada wali banaanta u soo dareeray tababarka ku faa'iideysadeena arday fara badan oo ku shalgoy jaamacado Jonathan Haiti fursad hano kumid ah ardaydi ku faa'iideysatay tababarkan iyo wali baa ku hadalayna muhiimadda uu saan lahay tababarka iyo waliyaabo iyo ku bardeen wali banaayo mahadnaqayna maamulka iyo macallimiinta college-ka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh. Anigu waa Maxamed Ismaaciil Aadan, ku magacaabay Maxamed Sahal, kaan mid ah ardayda magaalada Baydhabo wax ka barata. Waxa farxad gaar noo ah runtii in training oo isbuuc soo socday, oo aan ku barneyna barnaamij imaam ah oo runtii nutrition ah oo dunida dhan loogu shaqeeyo. Waxaan u mahadcelinayna insha Allah Dr. Abdulaziz Muqtar oo barnaamijkan runtii aqoon fara badan iyo khibrad fara badan runtii noo sii saaslimada. Waxaan u mahadcelinayna macadka Garbooda oo runtii ah macad u soo kacay sidii dhalinyarada loo horumarin lahaa, qaybna ka qayb qaadan lahaa baahda waxbarashada ee heerar kala duwan joogan. Runtii barnaamijkaas waxyaalo fara badan ku baranay, waxyaalaha ku baranay waxa kamid ah runtii sida nafaqada loo fiiriyo, sida dadka ilmaha xanuunsan oo MCG loo keeno oo kale, maxaa jiraa marxaladaha la maro oo kale, iyo maxaa la cabirada oo kale. Runtii dunida waxyaalaha laga bartay jaamacadaha Mareykanka, Ingiriiska, Kanada laga bartay casharadoodii si baratiga maxaa jiraa magaalada Baydhabo ugu barneyna. Waxa u maadcelinayna maamulka iyo macallimiinta iyo shaqaalaha guud ahaan Garbooda Professional College oo runtii ku dhiiraday in ardayda wax badan u soo kordhiyaan. Waxyaalaha Garbooda hadda laga helay waxa kamid ah si diplomooyinka oo kale oo si professional lagu siinayo oo runtii islaayeen shahaadada suuqyada taal oo aysan ahayn. Marka waxaan rajaynayna insha Allah dhalinyarada ardayda jecel inay nutrition ka ku shaqeystaan inay Garbooda imaadaan insha Allah. Cilmiga nutrition kan ma cilmi qabeel iyo garab isku siima aha, waa cilmi u baahan baraatiga, waa cilmi u baahan aqoon. Hay'adooyinka dunida maanta qofka ugu yar wuxuu ku shaqeeyaa 600 to 700 dollar ku shaqeeyaa. Marka insha Allah rajayn in Garbooda inay imaadaan ka faa'iideysan insha Allah billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magacaygu waa Madkeer Madayreen, meena kumada ardaydi markaasi ku faa'iideystay programkii hanin bilaawday maalin Sabtida haytii oo geegasnaynteen alxamdulillaah saxalani ka dhamaaday. Programkaasna may bahay imaam protocol ama imaam Soomaali protocol oo markaasi nin biyaad Ustaad Aziz maan dugu mahadnaqay dhamaan maamulka macallimiinta college-ka Garbooda Professional College oo markaas ay tii faa'iido muujiyeen siyan runtii dhamaan ardaydi ku faa'iideysatay maaha misalna marka magaalada shaqeysay koran ama markaas ay tii awoodin leeyeen iyo case walba markaas ay tii korkooyo xal ay koran guud ahaan may ka maane college-ka inuu isleey yaani macallimiin professional ah oo markaas ay tii iska halatay oo aqoon yahay ne professional ama professor ah een maysa gaar in ka maxadeley Ustaad Abdulaziz oo markaas ay tii maalinta sabtada haytii laayda tigeeka aniga gabagabaysa fayl kulli meba antan ka baaqay dhamaan ardayda jeelo barashada inuu faa'iideystaan Garbooda Professional College oo markaas ay goor dhow ama mar dhow la ka furay magaalada Tambaydhowo insha Allah kulli bagaashi baa la ku faahmay barajada dhamaan ardayda inuu faa'iideysan doonaan may kala anta markaas ay tii dhirgelin ku daray ardayda ku faa'iideystay markaas ay tiiyona ardayda kala baaqan aniga markaas ay tii faa'iideystaan insha Allah hadalkay ma ka dheerada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillaah anoo la yiraahdo magaca Bishaar Ibrahim Ali oo ku mid ah ardayda Walkabardaas college ka Garbooda Professional College in barnaamij oo mayba intana ku soo day saddex beer ee oo eedeed aan ku faa'iideysanay aniga oo arday kale oo badan way bana rajayay arday kale unoona inta si deersiidood way bana intan ku maad eliyeeyaan maamulka oo Garbooda Professional College oo ku mid ah Ustaad Yusuf Abtiya iyo macallinka training kan MBA Ustaad Abdul siis eedi eedanaanka maasiinyi macadku way baa ku caawiyay wax walba oo education ay haddii geeka magaalada la ka baradahay iyo oo tayaysan oo la ki baro ardayda safeelan la baro hada barnaamijku intan ii baray way hay program oo magaalada bulka ka shaqeysa geeka ardayga inta ku faa'iideysid bariyay dambe meeli calaamiyadu saseedan tiis walka ku qabsado doona oo meedus shaqan seeda walaa shayba sifaylan ku qabsada koro rajee way ba ardayda kale magaalada roogaan ka baaqay intii ku faa'iideysan college kaas oo lan ka soo Garbooda Professional College arday alaala ardayga daneeyo in oo aqoontis dhanweel bani lagu kaafado professional Garbooda Professional College in ku faa'iideysido rajee
macadka Garbooda Professional College iyo waliba uu ku mid yahay macadyada dhawaan lagu gurigeli magaalada Baydhabo waliba nawade dadaala aqoontii korlanka gaado ardayda ulqubaradaas xarumo walbarashada magaalada Baydhabo.